Khalifa Haftar bisimila Rusi jamana lakanani ministre koro Yunus Bek yekuro fe no tunye slame jamana chamaka Rusi mara ngoshucha nyama koroi Libi jamana ka ko yiriwali jamana flani nyonche jenyoa nu yiriwali fero ani ko munumbe u bef nafa lube Maréchal Haftar katamani kuma deon kono LAAF yojira uka bololo sanfe Facebook nyaka Monsieur Yev Kurov tara Libi kuranfan fe chien chama wala saka Maréchal Haftar kumbe uka nyoyen laban kera septembre kalo outle tani wolulana wa akera LAAF ka nyamogo sola Benghazi tle damado sanji banin kofe miye mogo ba chama fara anika tunu Libi jamana kuranfan fe abestan damado bo Rishibe ka chidenjuru kele nyemne farafina kono wala sa ka tlebi jamana w ka la dala fanga noblai. Ablale kelena sigila dien seleke nanina anika janyoga nyini aye do fara ka chesirikan siye tan kabini aye binganike Ukraine jamana kan fevriye kalula san bafla uni mugani flala. Moscou be janyoga gelen mara ni Maréchal Haftari miye barakeni sarala sorasi djekulu ye ka borisi sorasi kulu Wagner la akache siri deselena ka fanga mine faba Tripoli kata san bafla ni tani kononton avril kalola kase san bafla ni muga juin kaloma.